SBS Radio. Urrada u dooday xuquuqul binaadanka ayaa soo xigtay wax isdaba marin la sheegay inay ka dhacday doorashada madaxweynaha ee dalka Turkiga, taasoo siinaysa madaxweynaha awood dheeraada oo baahsan. Mr. Erdogan ayaa ku guuleystay 53% codkii loo qaaday madaxweynaha, halka xisbigiisa AK uu helay 42.5% doorashada baarlamaanka. Ninka ka soo horjeeda Mr. Erdogan waa Muharrem Inke oo ka tirsan xisbiga CHP, ayaa qirtay in doorashadii looga adkaaday, laakiin wuxuu sheegay in doorashooyinku ahaayeen cadaalad darro iyo in nidaamka awoodda madaxweynaha ee cusub ay tahay mid khatar weyn ku ah dalka Turkiga. Kormeerayaasha madaxa bannaan ee doorashada iyo ururka iskaashiga iyo ammaanka Yurub ayaa ammaanay tirada aad u sarreysay ee ka soo qayb qaadatay doorashada, oo ay warbaahinta dowladdu ku sheegtay inay ahayd 87%, waxayna kormeerayaashu ku tilmaameen tiradaasi sare inay muujinayso sida Turkiga ay uga go'an tahay dimuqraadiyaddu. Laakiin madaxa wafdiga ururka iskaashiga iyo ammaanka Yurub, Ambassador Audrey Glover, ayaa sheegtay in ee xagga warbaahinta oo aad ula jirsatay Mr. Erdogan intii ololaha doorashadu socotay walaac laga muujin karo.
The conditions for contestants to compete on an equal basis was lacking. Our media monitoring showed the presidential
xaalad ah in tartamayaashu ku tartamaan si siman meesha way ka maqnayd. Eegida aan eegnay warbaahinta waxay muujinaysay in musharaxiinta madaxweyne iyo xisbiyada siyaasadda aan la siin waqti isleeg oo ay warbaahinta kula hadlaan, balse madaxweynaha xilka haya xisbiga talada haya la siiyey waqti badan. Taasina waxay sababtay in codbixiyaashu aysan helin war isu miisaaman oo ololaha ku saabsan, taasina ay ka hor istaagtay inay go'aankooda ku gaaraan macluumaad buuxa oo ay dhinacyada kala duwan ka haystaan. Codbixiyaasha ayaa u codeeyay in madaxweynaha awood dheeraada la siiyo iyadoo jagadii ra'iisul wasaarnimada laga takhallusayo. Mr. Erdogan ayaa awood u yeelan doona inuu amarro soo rogo golaha wasiiradana uu u taliyo, shaqaalaha dowladdana uu eriyi karo isagoo aan baarlamaanka wax ansixina ka helin. Hogaamiyaha mucaaradka Muharrem Inke ayaa sheegay in arintani mustaqbalka Turkiga ay khatar gelinayso.
The new regime that takes effect from today onwards is a major danger for Turkey.
Taliska cusub ee maanta wixii ka dambeeya xilka qabanaya wuxuu khatar weyn ku yahay dalka Turkiga. In qof kaliya ama xisbi kaliya uu isagu noqdo dowladdii, sharci dejiyihii iyo garsoorkii waa dhibaato weyn, waxayna khatar ku ahaan doontaa Turkiga. Aqoonyahanada Turkiga ayaa iyaguna ka walaacsan awoodda cusub ee Mr. Erdogan. Professor Serhat Govenc oo ka tirsan jaamacadda Kadir ee Istanbul ayaa sheegay in doorkii baarlamaanka wax loo dhimay.
It's a new face. Parliament compared to the previous system has to settle for much reduced powers, especially
baarlamaanku markii baarlamaankii hore loo barbardhigo awoodiisu waa yaraanaysa. Markay noqonto ilaalinta dawladda, in la xakameeyo awoodda dawladda, awooddeeda siyaasadeed waa baarlamaankii uu yaraanayaa marka loo eego baarlamaankii hore. Midowga Yurub ayaa rajaynaya in Mr. Erdogan uu sii wado inuu midowga Yurub kala shaqeeyo arrimaha socdaalka, ammaanka, xasiloonida gobolka iyo la dagaalanka argagixisada. Inuu Turkigu midowga Yurub ku biiro ayaa hakad ballaaran ku yimid waqti hore, iyadoo muran uu ka dhashay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay rekoorka xuquuqul bini'aadan ee dalka Turkiga. Angela Merkel oo ah chancellorada dalka Jarmalka ayaa warqad u dirtay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, iyadoo hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in Turkiga ay sii ahaato dal xasiloon oo aragtiyo kala duwan ku shaqeeya, oo nidaamka dimuqraadiyadda laga hirgeliyo laguna xoojiyo ilaalinta sharciga. Dhanka kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ku baaqay in Turkiga ay ka qayb qaadato oo ay iska kaashadaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Suuriya. Professor Govenca ayaa sheegay inuu filayo in xiriirka caalamiga ee Turkiga inaan wax weyn iska bedeli doonin.
It seems that the anti-Western, anti-US, anti-European
waxay u muuqataa in hadalladii looga soo horjeeday reer galbeedka midowga Yurub inuu siyaasadda gudaha uga faa'iideystay. Marka waxaa dhici karta in hadalladaas kulkulul ay sii socdaan, laakiin markay noqoto heerka maamul ama heerka diblomaasiyadeed ee dowladda ee siyaasadeeda arrimaha dibadda, wax weyn iska bedeli mayaan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.